studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
gani kante to bugi jande ga fandu hala mamadou samassou jam wal sakrab hedibe musel 15 octobre mbien 2016 ngadi noddango yeddagol sariaji du tateji leddi fufu dum wodi wottu mo be mo bete na hani fudude altner hande pemni sugal kokala may gatlike dawul mako mbien region gol e mudun nokku keso do mbien unyaaji tati ton ngaji pomter mbawata marade uri tamato sika sutun ina kanko rapper derke bu fuddi sefade cakite yontere dem ben o wuytige lam ko be wadde bawde mo fufo yitude men bi ko e kanyi yimbe didon be o wundi majjube anawar mbien na buri yontere handi di won sembe kaburuji amen bete handi altinere jenaler uti tan 2020 bismillah sakrar rafta bagul sariaji 15 octobre do tateji leddi fufu me fuddan hande asawere yabbiden de be humpiti don le communiqué do réseau ngaji de jole alhali imuji takita hitande dum fufu wadi dum fufu na wadde ben fana mudun wi mabbe woni men hun cangul hore article 39 ben kambe jangnobe kedan ko ben maryam koulibaly du fason ousmane nyalbul
musede ana anni uddude ciude l'école fu fuddude altinaire handen jenaay lewru uddundo be mbi be metama ko dewra don ki wadde hakku mabbe gouvernement o tiagal ko be joddi kasen don kejaado hala syndicat mabbe Ousmane Almoudou holiti wede lamu o wala aniya lobbo min dati e gollidibe amen jaltafa hewa famen jamin dokko hore be gollere de lettre amen wide udde juude l'école di le mudum woni ko mangal pat en darni mi bimi kuncha juude amen l'école ngaji kap ngaji academy ngaji fungo hen woni nukuji kumuni de kabaru jande l'école gouvernement o daronto o examen minen ka imongoji timmole hitande di ko amen gala hen fu etawde directeur centre des examens et concours hokki tajaral wide dabereji fu piyama yal examen ngaji bette an kebo wadede di an kanni fuddude altinere de woliti wide ho musel em amabe do weli mubben yalla an kay badi imangoji fu etawde pedagogue morike dambele njangino tewtole université lettres et sciences humaines bamako darti pat gouvernement o yoppa kabaro be dati dude faburani ko fondi warde dum an hulbeni en gonle watmoti la laaji godi bangal politika ko neda ko e kebal nenno an haani wadede no watte fu parmi mundirgol wada hakkunde musel e mangal padde dum beydan wadde ti laaji le joda ha laaji di ko haani wadede joni fu baale societe civile dum wondaro yalla diwral an wada hakkunde musel be e gouvernement o kolitindi wide examen brevet technicien bt imotobe hitande hikka an buri ujinaaji chapande tati e jetti defo an haani fudde altinere warorende
imotobe brevet technicien be kay holiti wirina bemba sane don men darrab kambe jangnobe be newa muya keddan ko ban isa umar tugula do faysan ousmane nyalbul
be joppo dum fa examen ngaji di jabo mi hakkilan umma ja ngaran kasam be tanami
les anciens
musilen be hakke mubeno dartude himmeji muben ka kambe do be kan milade bibbe mabbe kanye tanara be mabbe kanye ngatta di examen ngaji mine ngoni batane leddi jango ko musilen be anni dum nafatame mine batane ame wonnata midan darta e lamu o kanye muselembe fayottade sarabe sukabe lekkol tino ndewro ko wayna fude memine
bangol mudum ministre ko manido jande wadi communiquer kenyen alan kenyen denno ndardi kanko secrétaire ndardi le togalen des secrétaire général kinan ak adida ndardi ko manibe kawara mudde wattande hakilo sonne golle o sabak sakrab mbaw tuddak laj mo do kabar yon bangal bem am facebook and twitter kabar lobo wonande demobe sikaso permiso o li dawlo mako le region auditi nokku keso do pomteur ben marete do sikaso ton hakke unyaaji tati ton uji ben natata le han hore ben horejo kabaru demal region o holiti wide dum nafan sande demobe be wi modi silla kabar pomteur mali ben fevan sane so won ko fayso won ko heddi goldede keddan ko hanni kon jere do fayso ousmane nyalbul
la pomme de terre
pomme de terre anayaay bonde sinya itti dum lebbi tati ay bay sutude wajibi asutiran dum no kebire dafu pati mursa pati dun lato ana hani nuku mo ine dun waye don sigaso le hitande an waye remude ko yaade ujinaaji temmedi de debbe sappo ton ngaji nenno sini on daari ton ngaji ujinaaji tattan ana famdi do fandaaji tewtitedi di kakolati fu handa do tuuga tafo demobe pomme de terre jidbe restaurade wattu boydo no bay wadede do le centre o don on nuku mo ina dun reso wonko be kan yobude fa dum rese ko jobata fa ndese ne da dun ana fawi do hakke ko gaddata
ref nyamdu e safaraji satisane li ngeni songoto nyonoton odon nuku ana e juude ciktabe jadin kobe gilla nyadde tati le rouge yabirundu jamara tonno na bemba sanne e on wattu goto on bentu dinaguru tonno le cercle coro hultama wiide jomben jodo halaji hewtagul jamma na gondi wadede keddano ko men ousmane nyalbul
onno ko gondo le ko min jabali gendi songo nyande futi dalaji buri hewde do onno ko himbe den ko je koliti wide be wi mabbe nyande fu rafinde na ko buri hebude sembe woni do mbi pare inde mudo hale holiti enti dalaji de himbe songo jogi
anden
futi dal o buri himbe ana jogi ti dalaji bangal cellal ngala do ngure fay paracetamol hebata wala fu ko min jogi hande din o guru kanyu de himbe jom en kabado be anda gun an uddi dum ko yata lebbi tati joni ti dal bangal neda ko ana wodi le mudon ka e wimbe on ko joda halaji ana gonde waede yalla diural ana wada jaleni di joda halaji kewdi ngade hakkunde mubben ka faado gon en joni do kabaru o waylitaaki won fedde itande joni ne woni wattu o din o guru ko de yeto ana ya balde tati joni miden domine fande wirfito yalla miden nana hen jaabu lobbo miden mila kabaru o ya yeso holisin wiide farabu gudu ana udda fay etawede larme mali ana woni le on ko fu etawede e wi himbe gennindi tidal laji kana gon le nokko o fa buri haadi wala
fa hande wala ko matana rapper derkabe be wondi be makko dido fedde hertanande kabar mudun wadi ben wadi kawrtal la ndokobe kabaruji nyande aswarende yalla be dandi fam yimbe pelle artiste en ngoldidi be yimbe galle fuf na gonno tun holitinde mboyjonki mabbe hono kanko ina derkabe o denno ke don heben amsoti gogotule du fastango usman yalbuni
do bembe ande de himbe yogabe ana kolla wide ko wadiri dum yalla hala makko ana hale tan fedde joddinde do kabar mudun holiti wide dum jabbe ke don be darta wide himbe fu ngatta ko edum ben yalla o jimo e be yaadi be yalla ne keban jite tawe tora fu hutaaki dum ben amadu umo girito go kejaado hala de fedde
dans ce genre de situation
kabaru hon o komendartar himbe anamoni ne fu njidobe na won ko mati do kabaru mati namin kumpa ko yaawi himbe winobe arande yalla hala makko na emilu yalla inirama anangara do fambulla hande na sabe wiide bejuna artisien wonbe do faabotobe o artiste anangara do anambulla sabe bejuna derke be ina mudu an wonno le on ko bende makko ana mettuno sanne o wadi noddango fewde e laamo o kany bibbe leendi fu ngade e bawde mo ben fu yalla suka mabbe ana jita tawe torra fu hewtaaki dum ben maymuna tarware inna amadou kebe anderta do derkeb
den darta malin ko be fu balla min yalla mi den jita be tatombe fu be suka bam non alous ana wara noddo amen babodu no wori
ko lati fu fedde jodin do kabaru mo do holiti wid ana wonde wadde imadaraji to tumbudo yalla kabaruji mabbe ana kebe
gilla nyande jiddi leru utuno kuji sahal leedi ndi naati e reseau telephone no fodden den ana wara non jonte didi ben galuje mawde sahal di e kanye nukuji yogaji wudundu fufu hebataki non e telephone so yogabe mbiltan ke dum wobbe kay mbihi an han lam pobe pierre dabre patti hono dum fudita kadan ko ben draman maga du fastan usman yalbuli
gawo himbe mudon kolliti wid ana mbilti sanne ko reseau warti don musa ulda daoud wi wadi jonte didi nawde e wi makko ka fa joni awa nuddun jidirin da fa yotto no worno arande gaw an way hono min galano li atnaaru ko watte joni fu e telefoji habbi ka joni illa kenyan reseau warti seeda weli min sanne min kebi haldude e secretaire amé wombe sella hono wombe bamako wombe lesa hangal na do wombe le wud leydi mendi ko min jalato pati dun wada kasen fu eta wede to dum wuto fa hande reseau ngaji di laba e fa gasa e wi himbe gennendi dum jodi be leydi ngendi di wali be teme taton e chapan e taton e taton leli le mudun quality wide tadgol rezo ngaji di wadi toraji sanne bangal kebal sabi bank fay goto gollata yakub alhasan diko do neddo tumbutu rezo warti ka labay sanne wala fuko mi anduno ko adnaaru ndu wondi bankaji gollata no lede jonte didi wadi tidallaji bangal kebal himbe baawano du noddude sakiraabe mubben on tori sanne himbe tumbutu holitinde wida tajgo le rezo telefonique ngaji di won baale jodi de fa kulita metti mubben do kabaru mudun dun ko wadi ko yata jonte didi
bangal kabaru nyaw covid-19 mbiyen nyande ala jettelewru utundu ardibe cellal leydi ndi holti wiide nyawbe njoyo beetiki hen jeego mo tamtanama fay gorto heddaake den so adado fu mbiyen hawrintinama yo unyaaji sappo e nayo e temre njago cappane e dido nyawbe anay mabbe ko buri ko badi unyaaji cappane mbiyen unyaaji sappo e nayo e mbiyen kambe tamtanabe kambe wobe yo ko buri unyaaji cappane ko buri temre njoyo non bangal yewtere meden acti covid ke dan ko en maryam kulbadi
Sijo tamani
Lidi malindi hebi ko buri unyaaji temde unyaaji chapandu joyi pikiri vaccine Johnson & Johnson nyandi alkamsar yabidende joyi liru uti hitano 2021 to jipinirde Modibo Keita Bamako ngal do dokkal lidi Itazini bangal mijoko vax bismi dun woni jiminatu sangari misri kumani do cellal e yirwere denno kanko misri on dardi jamarande fesoyade ko don fufuni alhali oro vaccine Johnson & Johnson kedena jawab mudun e leko hebani en Aissata Diarra e du fastango Ousmane Nyalibou huli
ewi professeur akori ag iknan jubbino golleji humani be habude covid 19 le mali yalla lanjgol nyaw o an habe kana himbe hewbe pikke
pour rompre des
fa nyaw o wasa rabude fei 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 ana hani ko tebe yimbe temedere fu hemere bambara en pikike dun ne ede goddi hebudi dun sanne sanne sabi ndiyam pikide ko jogi den ko heeta dum mi mili chantana do fu fa nyaw o jokiti dum sabi ndidum budi er ngaji noga e nay fu dun timi
c'est déjà parti
ko fa wido kabaru pesgongol professeur akori ana jogi gike lobbo yawnugol golleji mudon e wi mako dum wadan patita dugol wad e golleji mudon himbe hewbe keba pikke
dans le domaine de la vaccination
hunde fuu ko woni e kibaru pikkiri gollirde Antoine ana wiye centre national d'immunisation ana direction national de la santé to kañum humani dum andi dum ministre ebe gollite be ana jogi hakkile lobbo kibaru mudum mi andi yaaki dum muñude honno mi muñirno arane arane ni de mi kibi safar nde fuu don e don mi puddam pikkudi yimbe be ba ko sabi binta dum de tawe pikkirdi mi jogi ndi fatindi boya sundi bona dido bel mudum dum yalla miden keba yimbe fa heew yalla ana pikk
un plus grand nombre de population
fuu e tawede ta fon himbe heewbe ana jidi famude ko vaccin ngaji ko ur milioji jitti dartana leydi di hono cakitiri ko wana vaccin Covax
joni kay njottike landul hande gul jabuto docteur Kuju Amsetou Cisse kanko o infectiologue to l'hôpital Kati.
Allô docteur, est-ce que un mégot
tamam mégot cigarette no la tare sababu rab ondral nyaw coronavirus o
coronavirus
ge nyaw o ko du heddoto fa hande dum min kabaay jaabuji rab ondral bangal tutade ka soni tama jommigo o nyaw coronavirus soni dilli wakati mudum tan kala nawtor dommigo o nawa jaati ebude nyaw o do en timata yotere meden acti covid hande on jarama e hedadi lotugol juudo saati fuf nawa jaati hisudo on nyaw coronavirus
Sijo Tamani de Faba Muya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Ele kabaru jamma lede zongadi mbiyan no to kita goto kati ton holtam bidde mbiyan to tewuji sukabe tatombe fufu mbiyan galle goto jeya njita malli fonse mawde tarode to zirakoro dum fi nyande akam sare dum wadi cagal tobuji mawdi mbiyan e dum woni holti kabaruji ton di den no be do sukabe fufu mbiyan irama mbiyan be dubi be mbiyan leda le dubi joyi fufu irama don e don to kulgor ton holtama biide ben misse kumani be ministre kumani do cellal darnoy kode le ben ciudi dogotoro ton imade mudun wonno ben be droit de femme do ben sifaji golle ido nokuji de ministre o be wondi be dun ben fangi ce sera fo region o be mu inbe ben e mu intinte e kanya dun ben santier l'hôpital region o mu golleji mudun fuddi nyande fe lewdu febi abidun du ben no yomdaruji sappo edidi kalisi se fo nate madi hôpital o to kay ton holtama wiide ben kawrutal ndokobe kabaruji wadama ben do wita wita cakita yonterande landinal landini ngal do kawrutal woni ministere ben malikobe gonbe cagal ben fanda mudun wonno humbitinde do to men torraji ben bitum bitobe kanya dun ben hultinde dabariji gondi le region kay yo bangal hun cangul hore projet ben do fita e kanya dun ben yawaram no fevri le nokuji sidawo ben ko buri cipan jogomo yibele kawruti e do ben botu en timinan kabaruji di en jannato gawo ton kabaru jande e famu imotobe defo e bakka huncanama hore wonande ONG gardal UNICEF nyande asawere nde fuddi ben jande sabde sappo ben wonande sukabe lokku e gawo ben ardibe cellal jangobe ben beltal gisane odo kabaru dun timita kabaruji amen hande ben na mbaw satu fumpitare do bembal amen 3w.studio80.org madu no don viamo 37320 do sede yotre meden magazine.